si tunaishi maisha yetu tena mbele macho yao wanapoenda kulala ndo wanaishi ndoto zao wanachukia jirani zao wanaongea kuhusu mimi mimi naimba kuhusu wao wanakaza nikikaza wanajifanya mafisi na waambia walichoniambia wanakimbilia polisi ya no what is this watoto wadogo ndo begwa kwenye mapaja ukileta za kitoto wewe unatupwa kama haja my rap so delicious sifanyi collab na MCs kwa sirikisha na double the struggle collab na maisha siwezi kuwa Yesu maisha haya taongopa kanunue kazi ngawa elimu umekopa ukalale na njai kulinde kama unogopa hey baby squeeze everybody tryna be somebody high high me take you higher
na kupeleka higher na kuitaji kwa higher na kupeleka higher na kuitaji kwa higher na nyaneva be higher you're not rocking with the kings higher na nyaneva be higher
Kiononu na bastola za kupasua yo jinsi Kifuanu na mabome ya kulipua mapenzi You crazy crazy Paka unaboa Boxer za machizi unaziachia madoa Wanazitangaza ndoa kwa danganya madem Si wadanganyi machizi kwa mba uhuni ndo game Nchi ya hadi siyo ghetto ni Jerusalem Nikiwa mtani office club ni office Naziandika rhyme kwenye sero za police Sambara bovu kama hauna kitu mami Kisha kuwa nazo mbona dunia ni lami Yani 4 plus 4 mtaani Sio 80 na bado utajiri haupo nyuma ya skate Hey baby, squeeze everybody Tryna be somebody high High, me take you higher
Na kupeleka higher
Na kuitaji kwa higher
Na kupeleka higher
Na kuitaji kwa higher
Na nyaneva be
higher
You're not rocking with the kings Higher Na nyaneva be higher
She like napenda kuimba na si drip hapo nzie and I'm like anzie hapo hapo mbele nitakazia I'm nice spendi picha nyuma pazia alright tonight we can do whatever you like in and out up and down all over the night mini stand na kufanya you don't need them likes mini yule kati wanna stand for only one night Mr. J-O-H-M-A-K-R-A-N-A itu Kampala UG Kigali you see Bujumbura TZ Mirandi sip some or you wanna puff some I'm from acid in the place where cannabis is like oh yeah pass me Samson what a guan man I'm lyrical Rich Mondi Howard Sandy Johnny Brandy I stay behind it I guarantee
higher
ra
you're not rocking with yeah. Best na kupeleka higher
na kuitaji kwa higher
na kupeleka higher
na kuitaji kwa higher
na nyaneva be
higher
you're not rocking with the kings higher
na nyaneva be
higher
You're not rocking with the best.